Yo.
Fugo nu ni fechi de nu nu gemme.
kene 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 n'uchukwu njem ọnụ ha si mụnụ kene 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 n'odogwu njem ọnụ mmiri a na-akọ n'ebe ọ na-akọ n'ụlọ ndị asịlị na-asị na-asị na-asụtụ isi n'ọdụ izi ịfụta n'ọgbọ ka ị nene ịchụọ madị amụ ọ bụ gị na onye ga-ebi nọ one day you go tire one day you go hala from your brandy tongue to fire iwelu tiwe okokoko. Mama mụ na-ekpere m ekpere ọ na-ekpezi na-adịrị m mmanụ ọ na-epukwu kwere m mmasị ọ na-ekpezi nụ day and night ije m buru ije awele uwe abụghị onye na-enene mụa ajụbenụ nabanụ gịnị kọrọ na ya ije awele ọkwa ya ka anyị na ya ijebe ijebe ahịhịa anaba njawele ijebe ijebe ahịhịa anaba njawele ofika iji ijebe ahịhịa anaba njawele ijebe ijebe ahịhịa anaba njawele
ụfọdụ na mụnị ebe ụfọdụ na-eri ụzọ some people wey get position but they no get confusion and when you say yeah why some people wey get confusion but they no see confusion behavior and when you say yeah they say no condition is permanent no be for pressing wey don tire in an ugwu they don't arise again no be for pressing wey don samanfe. Ayi ja wele ayi jebe jebe ayi naba naba ayi jebe jebe ayi naba naba ese ayi jebe jebe ayi ja wele.
Flavor.com.